icya mbere ibyo bintu ubundi birababaje urumva ko nticuranamenya n'impamvu yatumye agenda niba ari impamvu y'akazi cyangwa gusa niba ari uko kuba yatashoboye koroherezwa inzego z'umutekano gukora akazi kazo kandi ubuyobozi bw'ikigo cye bwari bumaze kuziga uburenganzira ariko icyo dukora nk'ubu muri aya masaha tuvugana umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego anyarukiye kuri sitasiyo ya polisi aho umunyamakuru ari ikindi dukomeza gukora ni ugukurikirana nyine no gusaba ko umunyamakuru mu gihe nta bindi byaha bidasanzwe akurikiranyweho yatuma niba harimo ibyo bakwiye gukurikirana batabikurikirana akomeje akazi ke ari hanze gukomeza gukora ubwo buvugizi kandi tujya twicana.
Ese iyo babasabye umuntu kugira ngo bajyane nawe iyo bagiye gukora ibikorwa nk'ibyo by'isaka ntago bababwira impamvu nyamukuru ituma icyo gikorwa kiba?
Icya mbere ni ubwa mbere bibaye ko baduhamagara bagiye gusaka umunyamakuru. Icya kabiri mu rwego rw'akazi kabo ngo ni deontoloji na etike yabo batubwiye aho bagiye aho ariho birumvikana batekereza ko twashobora kuba twaburira uwo muntu ntibahamusange. Mvuga rero ngo ubusanzwe twari dusanzwe dukorana dute nabo muri kesi z'izo ni iya mbere ibaye.
Barore Kriofasi, umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ndagushimiye cyane kuri kano kanyu duhaye kuri radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Edirwema.